moto na dis, moto na test, moto na check, vitu nataka virus. Ukitana round eyes, utaniona mimi. Ukitana round eyes, utaona mengi. Ukitana little wise, ujo ndo kipindi. Miti ni gali, keti kunijadili. Uchafu wa habari, unini kimejiri. Fukuza bisyo dili, nilishe na ujira. Nipacho lazuri, changa moto iwasira. Dose ni komesho kwa uniwe superior. Hapa mkwanja, ukuposhu ingali, ninasubira.
Ini Valentine, siyo Valentine. Watoto wako hoti tena very shine.
Ini Valentine, siyo Valentine. Watoto wako hoti tena very shine. Say oh yeah, cheza nae. Say oh yeah, sema nae. Say oh yeah, cheza nae. Oh yeah,
yukarira hia na hapo gambeni kuzonge na kukumbatia.
Na kukumbatia.
Sipahidi bandia, sijadiria, sonipa na bashiri kulia.
Oh God, I'm cold.
Anasadiki papaju, kachiri paka chini, toshukuru kwa siku. Anabadiri kikitu, kadiri anabutaka, tunacheza kwa stepu. Najipanga kupania, najipanga kudhuria, najipanga kukazia, napanga kuvumilia. Watoto na pesa pia, napanga kuwachumbia. Of course kujifidia kwa time nilopotea.
Ini Valentine, siyo Valentine. Watoto wako hoti tena very shine.
Ini Valentine, siyo Valentine. Watoto wako hoti tena very shine. Say oh yeah, cheza nae. Say oh yeah, sema nae. Say oh yeah, cheza nae.
Shawa kwanza katika katika nikone ulipo umba mama we. Hapa nigambe kwa nyama atuludi nyuma. Oh 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 oh. Zungusha run kwanza katika katika nikone ulipo umba mama we. Hapa nigambe kwa nyama atuludi nyuma. Oh oh oh.
Go and tell your mama.
Go and tell your mama.
Hapa kuna drama.
Hapa kuna drama.
Wanatubania sana ila tuwezi. Tukikaza tosimama. Go and tell your mama.
Go and tell your mama.
Hapa kuna drama.
Hapa kuna drama.
Wanatubania sana ila tuwezi. Tukikaza tosimama.
Tukikaza tosimama.
Ini Valentine, siyo Valentine. Watoto wako hoti tena very shine.
Ini Valentine, siyo Valentine. Watoto wako hoti tena very shine. Say oh yeah, cheza nae. Say oh yeah, sema nae. Say oh yeah, cheza nae. Oh yeah.
Moose Wakes. Hala.
Set us to the moon. Up, 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 bless.